Lazima ni aso, ule angu jasho, baby. Upendeze mingari, na yote inataka pesa, baby. Sasa acha nijigagamue, nende nitafute senti. Nilete tu shereke, oh, oh smile my baby, oh baby.
Aja nini, ah, aja nini,
nende nitafute.
Aja nini,
baby,
ah, aja nini.
Kwa ajili yako, nilete mitualo Nikitokwe na jasho, iwe kwa ajili yako Iwe kwa ajili yako, nilete mitualo Nikitokwe na jasho
Alia, ni papa pa God You are my love, baby Nebuzu mashavu, oh baby Uko special kwa maisha yangu na sipingani Oh baby Uko so special na sipingani Jijijijijijijijiji I love you, mama We know mama want you to I love you
Aja nini,
ah,
aja nini
Iwe kwa ajili yako, nilete mitualo Nikitokwa na jasho, iwe kwa ajili yako Iwe kwa ajili yako